your mission. So the quality of the flesh behind illness.
Chap, 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 chap,
Delikupenda kwa that for the favorite girl. Nasi atoka kwa track so kwa Facebook wall. Scooter riding get the heart by the time na fall. I thought about honeymoon, kumbe we so hanivo. Dem gani mo unwa talk, kana makanibo. Kila siku kamba, kamba kwa cash. Inatosha kakupendo na pendo na beam dash. Mleni kaa kama memory, kapita just a game. No, I wezi kwa the same, siwezi kwa insanely. Watus, matus, walipo daimu huni. Kwa huni ona boy, ugateleza kasabuni. Ni heru nge last longer, get tech my last name. Ato class konga nilikuwa na plani. Ungekuwa YP kumbe damn gun. Ungenipa HIV kwa the damn gun, damn gun. Hadishi guma damn gun, damn gun. Hauko nyuma damn gun, damn gun. Hadishi guma damn gun, damn gun. Hauko nyuma.
Kinachonumiza kukupenda, mwisho siku kanumiza. Moyo meja wana vidonda. Kama mwindaji, mama mwele mpoli mimi kazama. Mwisho siku nikatoka bila nyama. Iya nauma sana. Don't try kama una moyo. Poli mimi kazama. Mwisho siku nikatoka bila nyama. Iya nauma sana. Don't try kama una moyo.
Niheri kufa na upendo ulio hai kuliko kuendelea push na upendo ulio die. Today na dadako na still ukanita player. Kwa kundispela weza kuchuzangu kazelezea. Upendo so rahisi ya punamili kupenda pia. Light usinge kwa msaliti nge kuonga di dunia. My fans ni kama tap yana play na kustop. Sijali ya talki hate go the moon to the top. Toka tumeachana the one that the fast week. Chakushangada mama umepata wana in the fast week. Haini pain miss hata uki change of course. Toka last week mecha sikia mango cold. Sahau kusu ring, sahau kusu ndoa. Sahau kusu mimi hakika suje nkakua. Kwanza kabu waiwezi kuwa labu. Mgano na tabu jambo dogo tu na nuna bila sababu.
Kinachonumiza kukupenda, mwisho siku kinajiza. Moyo meja wana vidonda. Kama mwinda, kama mwinda nipoli mimi kazama. Mwisho siku nikatoka bila nyama. Iyo na uma sana. Don't cry kama una moyo. Poli mimi kazama. Mwisho siku nikatoka bila nyama. Iyo na uma sana. Don't cry kama una moyo.
Feeling getting past it ish. You just never could really put together what you miss. I just never could have thought that I would reminisce. Only the worst when I thought of your death kiss. Gave you a chance, gave you a chance. I gave you a chance, gave you a chance. Girl, I gave you my heart, gave you my chance. And you still play my heart like you in the mirror dance.
Mucha for baby. Pretty much coming through.
Yeah. This has been Abba Gwen Classic and Baby Nice. It's time for Baby B.O.B. Snap!
Wanna say my love, can never let you go. Karma, it was love, there was something you never showed. Now I know that we were never meant to be. Blinded by love, but the truth set me free.